Mjini
China imekuwa mwezi mkubwa kwa miaka sita mfululizo. Mwaka 2014 biashara ya China ilifikia dola za
the domestic trade in rhino horn. Two of the country's largest rhino farmers had applied to return with us.
One all after the first leg in Soweto on Saturday.
Thank you, Douglas, and listen to the sound. For some music. It's Ivory Coast, Libya, Mali, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, Tunisia, Uganda, and Zambia.
moni nditu asalungwa chenjangu misibu ya lero nditu programu jilejija kutama niche mbecheyo nguti kutama niche mbecheyo ee mwetu nguti asanti nilo jema jatu alibelepo alinondelo kwenjao jona kifani
hata maisha mazuri
haka sali wajia kutuwa kutanda tu kutusha atatada nini pepa notu na ajia ni mbo joni nitu ni mbo jotu akuti
Ambuye, yes, man. You go to the